Jobe 39 verse 1. Uyazi yini isikhathi sokuzalwa kwamagogo, uqaphele ukuzala kwezidluzelakazi na? Verse 2. Ungazibala izinyanga eziziqedayo, uyasazi isikhathi ezizala ngaso na? Verse 3. Ziyakhonkobala, zizala amazinyane azo, zikhiphe okwemihelo yazo. Verse 4. Amazinyane azo aqina, akhulela endle, ayahamba angabe sabuyela kuzo futhi. Verse 5.
Kubani ovumele imbongolo yasendle ukuba ihambe? Kubani owathukulula izintambo zayo? Verse 6. Engenza ihlane libe yindlu yayo, nezwe likaSawuti libe indawo yayo yokuhlala na?
Verse 7. Ihleka umsindo wedolobha, ingezwa ukumemeza umshayeli. Verse 8. Okufunyanwe entabeni kuyidlelo layo, ifuna zonke izinto eziluhlaza. Verse 9.
Inyathi yakuthanda ukukhonza, ihlale ebusuku emkhombeni wakho na? Verse 10. Ungayibophela inyathi ngentambo emseleni, ibhuqe izigodi emva kwakho na?
Verse 11. Ungayithemba ngokuba amandla ayo makhulu ushiye umshikashika kwakho kuyo na? Verse 12. Ungakholwa yiyo ukuba ibuyise imbewu yakho ibuthele esibuyeni sakho na?
Verse 13. Amaphiko entshe ayaphaphaza, kepha ngamakhombe nezimpaphe zothando na?
Verse 14. Ngokuba iyashiya amaqanda ayo emhlabathini, iwafudumeze othulini. Verse 15. Iyakhohlwa ukuthi unyawo lungawachoboze nokuthi isilwane sasendle singawanyathela. Verse 16. Iphatha kalukhulu amazinyane ayo kungathi awasiwo awayo, ayinangephe yokuthi umshikashiya wayo ngaba yize. Verse 17. Ngokuba uNkulunkulu wayenza ukuba ikhohlwe ukuhlakanipha, ayabelanga ukuqonda. Verse 18. Lapho indizela phezulu ihleka amahashi nezinkweli zawo. Verse 19. Nguwoni kayihashi amandla alo, wembathisile intamo yalo mhlwenga oyephuzelayo na? Verse 20. Ulenze ukuba ligxume njengenkumbi na? Indumo yokutimula kwalo iyesabeka. Verse 21. Liyaphanda egodini, liyesasa ngamandla alo, liyaphuma ukuhlangana nezimpi. Verse 22. Liyahleka ingebhe alisabi, alibuyi phambi kwenkemba. Verse 23. Isambo siyalikhehlezela, nomkhonto okhazimulayo nengcula. Verse 24. Ngolakalwana ngokufutha kwalo liyagwinya umhlabathi, alimi ngokukhala kwecilongo. Verse 25. Ekuzwakaleni kwecilongo lithi, nakho-ke lihogela ukulwa kusekude nendumo yezinduna nokumemeza kwazo.
Verse 26. Ukebe uyandiza ngokuqonda kwakho, awelulele ngaseningizimu amaphiko akhe na?
Verse 27. Ukhozi lwenyukela phezulu ngezwi lakho, lwakhe esidleke salo phezulu na? Verse 28. Luhlala esiweni lwakha khona eweni lwedwala eliyinqaba yalo. Verse 29. Lulapho lihlola ukudla kwalo, amehlo alo akubona kusekude.
Verse 30. Amazinyane alo amunca igazi, lapho kukhona abagaziweyo, lukhona nalo.